mwesa tu utumie mwaka chijambia ubufunze tegwa nyuma bia bili mwesa tu utumie mwaka chijambia ebintu byagwete byanoga mami wavu ya gwefuga na jaka bia bantu enaku na bafude na bonjolo gwatu tabaga basaba badaba runji benkizo nobu benjo kwesoma mabati saga mweyajira neswa zaba kungu benkizo naba mbuku abo basibwa kabaka weka seso mumbere emisango kujisule bali nadda mulubiri ya derwa yochwa isebantu ya funvua inebantu mutu lembaga kusoga ya fesa nyu mubiri abiri mwesa tu nebeni yali aweza satu na tulabulo butabongota biri abiri mwesa tu kubadde mwaka chijambia biri abiri mwesa tu ogwo kubadde mwaka chijambia biri abiri mwesa tu kubadde mwaka chijambia zijukide chivuru ichari ku freedom site ichimeke vyo chekola abajiu kudigida babuwe kurugula mama zimobulamu rumbe rina amatire nera mubiri abiri mwesa tu brother na toli nerwagula nejajia ichuli isima yatiwa vya sabe tima nengora chalisi omukumi okumulese mmere atena amala nene yerasa bigude Uganda ebyo naku Pawulo Kawanga yasikibwa owa Democratic Party kati ye DP Matankane yalu ne kwiwesiga katoluba amalwatuga ifurinira gwomulese mmere music fratanti yarumbibwa nera mubiri abiri mwesatu akabenje kumazine kaguka bambi abekisaba sori Haji Useini chanje yazikibwa etuma mu buduulu ettima yalunga akatwako webale esoli gikungula ndaba aponyerwa mulya oyo kali kabenje ku kkubo n'owekitiibwa bwe rutyo banga Joyce ne Rwagula ne Dr. Kiyingi Agre yafiira mu mawanga ge buli n'abayizi be Lubiri hababuwe babatira mutima biri abiri mwesatu tumye mwaka chijambia ebintu byagwa tebyanyuma biri abiri mwesatu kubadde mwaka chijambia biri abiri mwesatu ogwo kubadde mwaka chijambia biri abiri mwesatu kubadde mwaka chijambia Nabbanji yali eswaga yatufugamu ennaku zaali bbiri n'awa testimony nyabula ey'obuwoomi bw'entebe obweza kambuweereze n'alonga munga nita sipiika ndabira inginiya Ssaalongo Magogo Fufa n'eyali roopu yakyusibwa Yoweri Ssenyonyi n'azambala kati yali leader of opposition Pulezidenti wange yakwatibwa Kyagulanyi ng'atonnye entebe Honarebo Nyeko weebale wabalabisa okozesa ssimu Kavule Makerere ku bbiri ekitebe ky'abaagalwa ne kiggulwa National Unity Platform Kansala Mulumi baabuwe yakuba bakansala Kibomo bwe baali balonze ebyenziro Abayaye baatokosa Ssomi mbu be yali akolera Omugenzi Kirumira yabyogera ng'alaba bwakafiiramu Nera mubiri abiri mwesatu katonga naggalwawo Olw'enkuba ennyingi n'entambula n'ejjesa ennyalala Musisafi kweke yagw'ettaka ebbola n'akafiiramu Omulamuzi Kakulu n'eza embuyaga kati ezikuntana Omwana we Kabungu yakonola ogufu mulangi ya bbulu FDC n'efuna pulezidenti mulwanyisa nguzi Namonyi w'omuntu maama yeesombola Pulezidenti Mitembolo yalambula ensi Abaabevenganga mbunno ga muggwa Yabatuuza bufoofofo baamuyimiriza Bemuwangaala nabo mubandabire nnyo Nsangibwa Busiro wali era ewange maya Masaka site gye nzaalwa mbatumidde Walana MP Bukoma Nsimbi nkutumidde nnyo Ne MP Nakimwera abaakasimba mbamutukiikirira Francis Semunye mwana weka nkusabira ogagawale ndabira saula akimwa jebu kotolugambo lwennina wangala nyo mwana wa Mutesa.